Les Hébreux t'offrent actuellement. Et maintenant, il y a que des agréliens, mais fils et d'être nous n'en l'ont rien. Et maintenant, il y a que des émettants, mais fils et d'être nous n'en l'ont rien. Ado, à vous l'aider, que quelqu'un ou plein, ou t'y cocoji. Maman, s'il est à vous l'aider demain. Et maintenant, Ado, vous se faites ta grand maman. Les tavis de Kéliamé. Ayez tavis et veillia. Nous pouvons de si à de aga. Ayez tavis et ton lia. Après ma voma si à me faire assimé tout là. Que bon maou de cahon. A me si tout à fessia. A l'aide de bonnui. Dijonbe me pomme en ovignon wale. Me bé affima si gere. Sous bois me fichila. Me poe à clos soin et sois si va y. Mien nom y'a pas moji gina. Reto te piade si. Mais si soube me n'y a de soi de sède. Clecona de sède. Les me n'y a de clonville indiana. Que diak bepe gede wota. Me n'y a affisafi. Yake et sois si va y la. Me tengu. Le affima si ou non la. Le te kwea wota me. Moye yeye, ke kansale, afo non la fe, jofito me, eye, eje fanbe, afo to la tapele, ngonwa ngu, ye to, oh, ple, ale si mwa katan va me, ye no, anide afima, no vingu tu, Robertson, doma hi, eye ale kwa me, egbe, mekbo, sron, ple, no vingu tu, wood, ame si le kwa me, eye, ye no, anide vuku ya de me, le, afima, Nye kple novin tu Robertson, kple novin tu Wood. Eye, nye to akbalo wusia, ke yide afima le tukbiya la tame. Eye le, afima la, apoto la, dekansa la afisya kote. Eye, nye to tere afima kbo ale si wujole nyon ulangu. Kakle miyanto, miyafen nkuo la, nye to teke kwe wujole nyon ulangu. Eye, wujo novin tu Wood first ronda. Eye, unopo blom nambe, nyon wanonu yibo nguto matru. Ke, eye, nye se le afisya ngtisya no anyide me. Belle famille amen et y a plus sont tout loin loin elle est et vivi au wom le apetola me de mo wonu kuwa kenye menya be afisia ejeji amesio le afisia la vlavo uto afi nte gawo journal afisia afisia inge afenye me ke no tibe maklombe le famille amen ko sira gbe gbe ala o be nie amene nie no afisia pon tu sino ku dono keke vime ku agbato ekute ma temu aliwo eye ko susu kawo Beto, eye, mayo de asile engu, eye, dokita katoliko toa de singe kongye la duide de afisia. Eye, afima bata kukia mela apeto lana ngute gale ngutu langu, mikata mye nyanyama. Eye, ngutu akpoto yoyol, to ale apeto kolo esiji, mikuya. Eye, wotitre le dono kekevila meche zonjo tengu le nukpo musibe, ale simi atengu akpo nui, alo, ale simi atengu ene, ezon, dole kwa menye keno efo kekevila tutum, Eye, lili fo kawola, enya, matengu alide chitre o, mikuya, deko matengu o, eye, enno anyino fo efe gede o. Eye, eto siva ye, esye, me ye afimala, afono la kudren, be ye kbom me va le gave me tututu, eye, me blom, be, kansa le, enni, eye, emekbe, ale afeto klo esi, ekpoto yoyo. Eye, wofu, ke, efu kafe tututu, eye, afeto la fe, koko diva, eye, le afimala, drema si, okula, eye, afeto, na, efe komedede. Eye, wopoto yoyo, enu make sireka, le afima sireka, e, si me mien no, ekpom, e, wonu kulo. Nye matengu adon kwe fe nkoji, oh, nuka e wonye, no vinyonu, nuka ode, Walton, no vinyonu Walton, sino anyide mekbe afima, den alon ato takoa, no vinyonu Walton. Medibe mabia sebe, eleke wo wana wo. Amen. Ema nyon to, efo nye le lame seme, enyo to me nyon to, be, ujira mi le nono mamame, yata, mye le mokpom na ma ufe, jijeme fe, akoso so gande. Dokta la la nyasyadi, eklone be, yako wole bokbo mto akpareka, nusi wenye la enye be, kansa la mye kaka keke mona bokbo, le jofito fwe akpareka, nikuya. Maten wakbo kansa to isre foto me o, elabena kansa nto hanye, akbe kui, eye wole wole abe, akbe ene, kene deko wo ya, eto isre foto ade, bonu to kansa me la, maten wakbo yo. Eye vavan la apeto, Nye titre de afima kwe, kwe miyang to miyafen nkwo, bo alesye wono babam, kwe wujo kwe miyang to miyafen nkwo, yata, nye da akbede esyeta. Ke azon miy dok beda de, nye ta azon, kwa sila siyame esime nyajo, eye novin tu nevye la, tue tu afis miye se do na kurak befyen fe, takwekbe, mi gade fu azon o le, nyade de fya fe akban le, trade nou, diya nyi siyame. Men nyabe wo dok beda gede, eye miye nyabena ma wusi akbedudora, gake miya wong di siya la, nye ti be mia to gbe suya deda dongona agbanle afa khekhle azon amese amese mu tetelela atengu akhle agbanle la alia alo atengu ake alia ya ke mawu de kakwe atengu avu gomesese elabena ya de kakwe atengu awi ya ta mina mia bobom mia fe ta wo khna e yivya de azon fofo le di ololun afa to yesu nkomme We valle do ki bobo bli boma be nya tomya do ki wo don ku o me abe wo subola wo ene bene wo na funu tomya me so afana no yis wo le nu foge kle to si wo le esege ale be ma una gbonya la eye bobola na si le ame wo me na wa va me juru fufu na wa toma ufo nyala eye wa me na mi ale si wo hia mi la nu ela bana mi biele efe nko me hena efe nti kokui amen azon ese mi ele nu klamu nti si ala de mi ele nu srom menye menye bepa de mi ele o de ko mi ele hebri tofo akbale si srom amen ni ele nu jeje kom le engu o mi ele eyi ji anyi wo wom ke azon mi le nkuda nu so srom la mu nwi ngonglo de ngonglo ji atengu ale bibla bibo la fufu abla de kei Nyati de kaha majole tefe o nekbo kokoko do nwa kata de du azon amabe bibla titre de rokinu majibe makui me bia se ano pe bla vevo aston songwe sibe wafiam kake amiare ke metu afiam po o bibla me titre de edokinu o ne ewe la menye bibla o Yehowa, sefe manosito gan la matengu a titre de yengu todo kungu o. Eya ta titre titime le bibla me o. Ame wopo nu gomu masa masa ko wonye. Azon kenaf gomu dokwe suya deva sere sume miya gatro yila. Azon paulo koko yunglon hebrito fe akbanle do de hebrito wu. Englon de do de efeso to wu. Wawe nye amesio le efeso kristo gami ame. De do de roma to wu le roma. Eye de do de galatia to wu. Eye de do de hebrito wu. Azon nye de jesi be paulo. Ese wo nye bibla nufiala to je gomela nene mai mi swen bana eno anyide nufiala ka efe nkeke me fe nufiala ka o to meto de ka fe afonu Gamaliel
he was well versed in the old testament he knew it
eye wo dutu na mbabla ho kwa nwe enye nwe ya ke va su mo si nye kristo fo mola yo metila Ella bena ofia nui le nu babla ko kwa me le nu fiala kede wote ka ke nu fiala o ko ko la wo nyia ngutila mama wo mpo mo be nyi magbon nya gbgbla de ke o ya ke zi kede ne nu fiala kle suku o pe dodo wo ko le amia de sila e ya nyia nu si ame wo na kokoko Nikuya, woman Gode Emel, Elabana, Etros, Sukufa, Nufafia, Elenyasi Edbe, Presbyterian, Lutheran, Pentecostes, Sukusia, Okata, Fonfafia, Lewosi, Ke, Deco, Wolona, Wongla, Ode, Esiame,
and it was the same in the Old Testament.
Eye ne ne make wo no le nu babla ko ko me ke paulo si ko ga ga nyi la enya ngongula wo to nya la me
but you see the scriptures No matter how well you know them, if the Spirit doesn't quicken them, then the letters give it. The Spirit doesn't quicken them, then the letters give it. Amen.
Gbogbola nana agbe mi kuya elebe gbogbola na gbo agbe alo agbe agbe me ne gbogbon me vanyala ke we nu ba fen na wowula e ke ma ngongo je silanye su menu nyako Afie ma ye mi ekpo Kristo tɔ geɖe si wo vua eme le egbe. Alo Kristo tɔ eme vula wo. Kristo gɔmesese tagome nunyatɔ ma ye. Emegbe mi trana yina ɖe esia gbɔ be enyo ele be woaɖo sese lãme na nane eye ele be nawɔ nane eye o mi le ema katã gbɔ ɖo ge le ɣeyiɣi ʋɛ aɖe me ele be ame na do ɣli. Sala metodistetɔwo doa ɣli hafi ko woxoe. Pentekostetɔwo la ele be woado aɖe yeye hafi ko woxoe eye o wo dometɔ aɖewo fufulawo sala woƒona kpekpekpe ɛɖe tsatɔwo ɖe woazɔ yi gagbɔ. Ŋutsuwo le akpa ɖeka nyɔnuwo le akpa kɛmɛ mi kpea fufulawo. Ale gbɔgbɔ kɔkɔe aɖi ɖe wo dzi avuvu wo kpekpekpe ke woxoe gake emawo katã nye wɔwiwɔwɔ ko wo dometɔ aɖeke menye nyateƒe o. Mawu le agbe le efe nya me, xɔse tso nu si wose na me, nya la sese me, amenu veve wo tsɔ ɖe mi to xɔse me menye to naneke me o eɖa fo tititi o alo fo nu kple aɖe yeye alo nukake dzɔ o ema meɖo nya aɖeke kpli kura o yesu gblɔ be ame si le nye nyawo sem eye wòle ame si dɔm ɖa la dzi xɔm le sesem la agbe mavɔ le esi ame si le nye nya la sem eye wòle exɔm le sesem ne wo gbɔ agbe nɛ la agbe mavɔ le esi nuae ma meka ale si nu si ewɔ le sue o azɔ nye metitre ɖe ƒoƒo tititi alo aɖe yeye dodo alo avuvu kpekpekpe ŋu o aƒa dodo ma matɔgbi ye katã sɔgbe enyo ŋutɔ gake ema nye eƒe kutsetsewo ko mikpuia mate ŋu agbe yevutɔ aɖe le ati dzi na wu ke kokoko la ati la menye tɔwo o mikpuia wo la enye kutsetsewo ko alakpadada fififi ahanono sigayɔyɔ gaɖidada ahasiwɔwɔ ema wo menye nu vɔ o wonye dzimaxɔse ƒe kutsetsewo ko mikpuia eyae nye nu si ewɔna nu ma elabena enye nu vɔwɔla mikpuia gake ɖe enye nu vɔwɔla gbã eyae wɔwɔ be ewɔ nenema elabena mexɔe se o ne exɔe se la ekema mawɔ nenema o emegbe dzidzɔ ŋutifafa dzigbɔgbɔ blewo dɔmenyonyo dɔmefafa tufafa dzidodo le asi o ema nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kutsetse mikpuia eya ta nu suewo seselen lãmesuewo su miasi le esi ame matra tso nya la ƒe mɔtata xoxoa dzi la tae nya la ye xɔse vana to nusese me eya ta esime paulo mawu tia paulo ame tia matias esime wo wodzidze nu tie gake mewɔ naneke kpɔ o ema fia ŋusẽ si nɔ hame la si le ema yi be wòawɔ tetia be wòatia eƒe subɔlawo adɔ eƒe mawunyagblɔlawo ɖe teƒe vovovowo ema nye na ŋutilãmenu zi geɖe mina ame nayi afi si mawu kplɔe be wòayi melɔ ema ne amewo ƒoƒu ɖe takpekpe aɖe me gblɔ ko bena enyo hame nyui aɖe le afi nɔvi ŋutsu sia ɖo hame nyui aɖe eye ame gbɔ lɛ sue aɖe le miasi woadoe ɖo ɖe hame sia me womenya bena wole wo ɖokuiwo wum o mikpuia le ɖoƒe gbãtɔ la ne ame ma yi afi ma la mate ŋu axɔ ame kemia ƒe nɔƒe o ekema ɖeko gbɔdzɔ hame la be woadze agbagba be woade ame gbɔ lɛ aɖe tsi nenema ko wònɔna ɖaa
supreme authority
gake me xɔse be ŋusẽ kɔkɔtɔwu le hanɔƒe la me mina hame ɖe sia ɖe na nɔ eɖokui si atia eƒe kplɔlawo kple subɔlawo eƒe ɖe sia ɖe si wònye la eye ale le nɔnɔme ma me la ame si le afi ma la bishop aɖeke mele ta nɛ o ne gbɔgbɔ kɔkɔe dzi be yeagblɔ nya aɖe na hamea ma mele be wòabia ame aɖeke nenye be woawɔ esia alo ekeme o ame ŋutɔ ɖeka ƒe kadede kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ye tsɔe fiam kpakple biblia nu si gakpe wu le biblia me na hanɔƒe aɖe tsɔ wu hanɔƒe ƒe hamemegã ele eteƒe amegã hanɔƒe aɖe ƒe ɖokui si nɔnɔ hame ɖe sia ɖe le eɖokui si azɔ nɔviwɔwɔ eya nyo ŋutɔ ele be hame ɖe sia ɖe nanɔ nɔviwɔwɔ me nenema ɖe du gake ɖokui si nɔnɔ na hanɔƒe la mide dzesi paulo esi wònye nufiala gã si xɔ hehe nyui la enɔ eƒe mɔdzi yina damasko gbe ɖeka be yeaɖalé ame siwo le mɔ yeye sia dzi azɔ eɖi anuku aɖe mawu madrɔ ʋɔnu wò kple wò anuku aɖe ɖiɖi o nye mekpɔ ame aɖeke kpɔ si ɖi anuku aɖe wu trɔ̃subɔlawo o geɖewo le wo dome wu wo viwo gɔ hã dzodzroe xexe sa vɔ na legbawo menye anuku aɖe ɖiɖi ye o ame aɖe ate ŋu ano ɖiɖi ti anuku aɖe toe abu xa be nu bubu aɖe nom yele anuku aɖe ɖiɖi ma ɖe o o ame aɖewo ƒe mɔ dzɔna le wo ŋkume gake eƒe nuwowo nye ku ƒe mɔwo paulo ɖi anuku aɖe le esime wòɖi ɖase le ye ŋutɔ ƒe ŋusẽ nu be woaƒu kpe stefano emegbe le ƒe geɖewo me la melɔ paulo ƒe kuku ɖeɖe egblɔ be Nyeme jebe wa yombe nusrola alobe wa yombe apostolo o. Elabena meti hamela yome gonga yide kume. Ble anukwa de didi. Eye le moji yinala. Ekpe nume totuwa de. Bokoko kwe je abe zolili kpo gande ene eye. Ogba nkune. Ezon ye to emame. Bena zolili kpo la enye Kristo.
And he's the same pillar of fire that led the children through the wilderness.
Eye, eye enye jolilipo de kama siklo Israel vioto kbeji. Kristo nye mawu, eye mawu enye Kristo. Mawu ba zunguti lake no, akweto Yesu fe amekpoti ame. Mawu no Kristo me, le avu le kiki amekple edo kido me. He denu siwe nye latia. Le megbe afisia le bibla me, le kuku isi okhle nye no dongo me la. Ebena, ebobo edokwide anyi wu mawu dolawo, ekho nonome. Menye mawu dolawo to o, gake ekho wuti lanfe nonome. Mawu dolawo mege o, ome hiyan hohokmokwa o. Wuti lanke, amegbe to o, eye hohohiyana wo tim. Eye ta le sehohwa mea, bene amyade na nanye holala. Ba elebe wanye fume toke kiake, rutfe akbale gama me, nye to eme vayi fifia, yi yade vayi. Eye ale si mawu, esi wanye gbogbola, wawwe fume toke limi, to mya dome to de kazuzu me. Alebe watengu akhomi ple, anami akbamavo. Elebe watrozu mya wo, alebe mya wo to amanuveve mela, mya trozu eyama. Eye mye kwa bena zolili kola kula Israel vio, eye esi mwova zunguti na le anyipanchi afie la mye se wopo nubedeka, eye woto asi akobena ye nye zolili kula. Woglobe de ele goglombe ye wu mye fofo Abraham maha.
He said, before Abraham was, I am.
Eglobe afi Abraham na jola menye, ameka enye menye la. Jolili ko si non ouve bibila me. Singe nkudo jenu tekbe tekbe to jijime o katame.
Not only that generation, but this generation. Amen. The same.
Menye jijime ma dede ko o. Ke bom jijime siya ha. Jolili ko ma ke. Ke mye da akpe nti siya bena. Efe foto go ha. Le miya si bena. Me trok bo o. Enye makumakula, mavotola, yayiratola, elenu de kamake womchifia, esi wo wata, ke alegbebe wo najijomye. Ke afi Pablo nalon, aho lume toto siala, esi wo nyabana, apetola fetola, la enye jolilikpo, si enye Kristo, enyo, enye nubabla fetola, si enye Kristo. Mose, susu nyi, be etia bombe wakpe fuo kwa kwa Kristo fetikola, eye be Kristo nakplo ye towu Egypte fe ke sino nuo kata, eje Kristo yome, e sino jolili kofo nonome me. Eme be Kristo klombe, me to ma wukofa, le esi me wono anyikwanji afi, me gatro yi ma wukof, le efe ku, gigi titre titi me be, efe ngutin, koko ngutin lala bobono anyide, ganyen efe ngdusi me be, wawo nyakodako. Paulo, po eyama abe jolili po ene ake, kekeli ade sigble efe nkuo kule la, he tonko akba fui. Petro kwa eyama wubaga kome abe kekeli ene, he fufwala le enkuo me esime wodogo. Nye kwa bena enye alfa kule omega, banto kule mletola. Ke eya esi liklimi akbe, he gale nu de kama oke esi wawo ema ila wgom, he gatro wo edokwi nukwa kule nkuo anami, he tue fsia jojoma nunya fukikia me. Oh! Le viviti, ple bluko, ple gaglenfe gafofuru, gansi asile, anyikbanji la me. Mia wo wo lebe, mia kwa jijo wo le, anyikbankata anjibe, mia jojibe, nyinya. Eyi yila kata, esime ame okunume, eye izme, fume vide siyade kle nwo le, anyikbanji, efoka ke ebe la, ma wubakbe vavan la, to efe nyala, ple efe, kbedoji kwa kle nkwa woji, fiyami bana, yele afisi aklimi. Hele do wom le zodem le akbe. Hele nuo wom tututu abe ale si wo wone kokoko ene. gome kpɔ la ƒome vi kawo míenye be esia na su mía si ele be biblia gblɔ ale le ta evelia me be ele be míalé nu siawo sesie elabena aleke gɔ míawo míele sisi ge ne míele bena ale xɔxɔ gã siawo ma hã ale míeva kpɔ bena hafi paulo nalɔ axɔ numetoto sia la azɔ míele ʋe la kum azɔ meka numetoto ƒomevi si ewɔwo la hame medzi be mabia nya ɖe mi meka ale si wòdze be enyo o la ale si wòdze nuvavɛ o la ele be gbã woadoe kpɔ kple biblia esia yi le nya la nu migagblẽ esia ɖi o hena numetoto ƒomevi ɖe sia ɖe eye paulo hafi wòate ŋu alɔ axɔ esia la eyi ɖe arabia eye le afi ma enɔ anyi ƒe etɔ̃ ke nɔ numetoto sia dom kpɔ kple nya la eye esi wòtrɔ gbɔ la ekpɔ kaka ɖe dzi naneke mate ŋu atɔtɔe o elabena ekpɔ kelili le nya la me maʋamaʋɛ ke esiae nye afi si wòtrɔ ɖo azɔ be wòatsɔe afia hebritɔwo nenem nu gã siwo ŋu woƒo nu le nubabla xoxoa me la woɖee ɖe go fia le yesu kristo me ŋutikɔkɔe kae si azɔ kɔsiɖagbe si va yi alo kuɖagbe si va yi la nɔvi ŋutsu neville nɔ afi sia le ta atɔlia dzi hetɔ asi teƒe kɔkɔ veviwo elabena enye tanya dzianyi aɖe eye míekpɔe be ewɔ dɔ le ta enelia ŋu le kɔsiɖa si va yi ku ɖe sabat ŋu sabat melele ɖe asi míeka ɖe dzi ŋdzi sia be mienya nu si enye sabat melele ɖe asia ne míeka ɖe dzi la migblɔ be amen sabat enye dzidzɔ si me míegena ɖo menye to ŋkeke me alo se me o gake to gege ɖe kristo me esie nye míaƒe sabat la eyae nye míaƒe sabat la míekplɔe to nubabla xoxoa katã me xe fia bena ɣeyiɣi le vava ge esime nya la ava fli ɖe fli dzi ɖoɖo ɖe ɖoɖo dzi eye wòɖo kpe dzi bena míege ɖe eƒe dzidzɔ la me le pentekoste ŋkeke la dzi elabena ana ame siwo ŋu ɖeɖi te la nagbɔ ɖe eme adzidzɔ míekpɔ bena mawu ɖo ŋkeke aɖe le david me ku ɖe ŋkeke adrelia ŋu eye mawu dzidzɔ le ŋkeke adrelia gbe etsɔe na israelviwo le gbedzi eye ake la egaɖo ŋkeke aɖe ŋkeke ke enye ma ŋkeke aɖe le kɔsiɖa la me yia ŋkeke si dzi ne ese eƒe gbe la megase wo dzime o emae nye ŋkeke si wòge ɖe eme be yana wo ŋutifafa mavɔ aɖe sabat mavɔ aɖe ekema magade sɔlime le kɔsiɖa gbe be nazu kɔnyila o ne wodzi wo kple mawu ƒe gbɔgbɔ la ege ɖe dzidzɔ la me tegbetegbe meganye sabat lele ɖe asi o ele sabat la me data tegbe heyi mavɔmavɔ me wò xexemedɔwɔwɔwo wu nu nenema biblia gblɔ eye ege ɖe ŋutifafa yayra sia me ta atɔ gbãtɔ siawo tsɔ yesu ɖo ɖoƒe le tsitrenɔƒe nu abe nunɔlagã ene mawu le blemaŋɔliwo kple nɔnɔme vovovowo me ƒo nu na fofoawo to nyagblɔɖilawo dzi gake le ŋkeke mamlɛ sia me to ye ŋutɔ via yesu me ta gbãtɔ kpukpui gbãtɔ emegbe xeyi dzi va ɖo ta atɔlia ƒe nuwowu la míekpɔ eya ma wotsɔ tu tsitre abe melkizedek ame si ŋkeke woƒe gɔmedzedze meli na o agbe ƒe nuwowu meli na o ke boŋu enye nunɔla tegbetegbe ɖaa si mibu eŋu kpɔ ame kae nye amegã sia nye le ekpɔ ge le ta bubu eveawo me eƒe agbe la katã nye le nusrɔ̃ ge le eŋu amegã sia si yi ɖakpe abraham ame si papa aɖeke menɔ esi kpɔ o dada aɖeke menɔ esi kpɔ o eyiɣi aɖeke menɔ anyi kpɔ si wòdze agbe gɔme o alo eyiɣi aɖeke mele anyinɔge ne si eƒe agbe awu nu o eye wòdo go abraham esime wòtrɔ gbɔna tso fiawo si ƒe mide dzesi amegã sia ame ɖe sia ɖe si wònye la egale agbe fifia agbe ƒe nuwuwu mele esi o kristo wònye wòdo go nye le nusɔsrɔ̃ me yi ge goglue ku ɖe eŋu le ŋkeke ʋɛ aɖewo me Azon mye dibe mye jere gome le afisi ya leta aton liya me azon. Kena gome do anyi suya de afye mye do ta ta adeli ya jye la bena enye nu ve vya de vavan. Mye len kuda engu nye, mye le gome jege le kukui adre liya lo fo. Enyo, mina mye jere gome le kukui adeli ya jye. Abe alesi wokulo le atubu buade han ene bena wenye nuno la yide mafo mafo me le merkize dekfe dodo la nu. Amesi tok bedodo da wo kule kuku dede wo le efe mouti la meno no fe enkeke wo me kek pede gli dodo se sen ple adati wo mouva amesi te mou fwe to ku me lakbo eye wodo tui le esi wovu ama wu la mouti. Eye wenye ji wenye afi kake wosron tododo le fusi wo wo kbe la me. Azon afi siya eme jibe mado kuku ya sheke li esia midoto. Mabube no bi mutu ne bi kasi ehun kudagbe nyeme no afisia o enyu midoto.
And being made perfect he became the author of eternal.
Eye esi wo deblibola esu agbe kokko mafo pe gomopola na amesi o kata do atui amesi ma wo yo ben no la gan le mercise de kpe dodo la nu nu sia wo ngutie nyagede le mia sibe mia blon. Nye glinde emaji le afima la vena mye le merkize dek toge le zan venya de wome. Azon mye le et gome jege le esiaji, mye fe nusosron le dodoa nu, medibe, makle nu siya fe susuya kohena e iyade, kukui wide kelia. Nu siya omuti nyakede le mye sibe mye akblon. Eye wo gome de defia nye dok, le esi mye nye kufya towo le nye sese men langouti. E la bena ele na mi be mye nye nufya la wo le eyi yi la fe didinu. Gake ega hiya mi, be waga fya nu si wanya ma ufe nye ufe gome jenu wo mi. Eye mye zwa be ame si wo ga hiya nu tiko, eye menye nu dudu se sen o la ene. E la bena ame si ame si nu anoti nom la, menye nane ke le jojo nye nye fe nye nguti o. E la bena vijiko wo nye. Oh, me khwase bek bok bok okwe la kwe ten, ye mi afe eme eme ke azon. El la bena ame si ame si, si noa noti nom la, me nyanane ke le jojo nye nye fe nyanguti o. El la bena viji wo nye, ne eton rudu se sena viji la, na wi. Numa taye ame gede wo glona be, a nye nye me khwa numa jise o. E ye wo zona jona. Wo ganye viji wo deko wo ma tenwa se goma o wo ma tenwa lenya tefe ma o esia esia wa wo nuga jotu si wo wole be hamala nanya egbe gake ma tenwa fia esia o wo klianu le enu wo manya nu si wa wo kli o paulo lenu pomuna hebrito wo fa tutu sia evo gakela agbalenya la wo lenu pomuna azon agbalenya la wo. Si wo sron nou nye, nye kpon nou nenema le ye yi ven ven ademe ak ban le nye lang to. Gake gbog bome nyarag la de to la, rame afe nkou gak bade e ngou kokoko. E vlobe, esi me wolebe miyano nou fiam ame bu buwo la, nye ganye viji. Oh, me nyabe ame gede wo anonyi, si wo titre he togo globe na, oh. Me ga yambe ma yame ame azon o wakafu ma u bokboko kwe ba e ya enye nufya lala ne susumado miya sila miye dafu e labena nuka nguti bokboko kwe la da nufya la ode gamela me ne e ya ye le nufya lala nye ge nikuya wawenye apostolo wo nyaklondi la wo nufya la wo nyanywe glon la wo kule klon la wo bokboko kwe da nufya la ode gamela ame alebe watengu afya nuto nufya la machi kene esia me sokle nye la wola. Ne ma wu me dokpe eji o la, e ke ma me nye nufya fya nyuy to la wu nye o. E lebe wa sokle, di ble ya bli bo la, e ye wa no akbe. E kbe si ya han abe ale si wo no tsa ma ene, a fi ma enu va vantan si wo dede go la le. E zon mi dege si. Ken dudu se sen li na me si wo chi zo bli bo, to wu do wo wo me. Bo si jenu si wo nu ma, wo be wa bu nyuy kule von men. Bola, anya nu sinye nyu kule nu sinye von, to si jeje nu me. Azon mi dege si, nye le miya fe nu sosron la gome jem azon, gome dokwe gansia azon, mi na miya yide kukui bantoji. Eya ta, mi na miya gblan Kristo fe nu fe fiyan fe gome jeje di. Nu kak blan mu ole, ta atok bantosia wokata la woti de Kristo di, be wafia amesi wonye la. Azonye le Kristo fe nufafia fe gomejeje mawo gblem di. Nuka mie kwa be enye. Mie kwa be enye Yehowa mawo gan si wo dede gole ngutin la me. Mie kwa eya ma be be menye nyakblondi la ade o. Ke bon mawo nye nye fe akwaso so la le ngutin la me. Enye Yehowa si va zu ngutin la eye ngutin la la. Yesu, de ko wonye agbadona eyama, mawu le ameme, wole avu le mawu kle amedome, to ameme, le eyang tofia, pe de tubila fe vijijime, eye Yehoa, bobola no eyamame. Azon amene nye donku, nfafia kude, mawu nyengengu, ale si enye tro yike po mawu abe anye vokande ene kpakle, bopovovovua woken, ale si ewo nola, eye emekbe logos dogo le mawu me, e si eva zu teofania, eye ema no amefe no nomenu. Eye mose kwe wova yi, le agadola me, eye teofania ma va zu amekbe tongu tin la va fan, Christo.
And how we find out that we
eye ale si mie kpo bana miawo to efe amanu bafe mala mie kpo agbe mavo azon nyagbe tekbe tekbe la nye didime ade eyi yade sinu
it said in the Bible forever and forever
egblo le bibla me be tekbe tekbe kle tekbe tekbe nyabla nya ade gake tekbe tekbe fia eyi yade ko Gake mavo mavo gome enye tekbe tekbe. Eye negbe nu si si gome jejele la. Eye asie nu wule. Gake nu si o si gome jejeme le wo la. Nu wu me le wo si o.
So God had no beginning.
Eye ta gome jejeme le ma wu si o. Eye nu wu ha me le e si o.
And so therefore Melchizedek the great priest.
Ke ale azon Melchizedek. Singe nuno la gan sigbe ame ene la. Gome jeje me line o. Eye nuha me line o. Eye esime miyawo. To te ufani ya mame. Bena wo wamide ma ufe nono manu. Hafi wova wakikia me. Esime wo wate ufani ya ma wo zumuti la ke nomi ya dome. Eke ma to efe kumela. Miya nuto miye kwa efe bokbo. Eye. Nuwo malina mi o agbe ma fo menye ma u dola wo o ke bo ngutu o pele nyon wo o me le guade me e de matengu apo monu ade be nye nye to dola wo na le esiala matengu anye ma u dola ade gbede o ma u wo ma u dola wo ya ke ma u wo amen eye nu si ma u wo la do to ma u me Sike ha le mavo mavo abe ale si mawu le ene.
And man's just as eternal as his creator.
Ke ame ha le mavo ko abe efe wola ene. E labena wo weto mavo nye nye me.
But sin has an end.
Gake nuwu li na nuvo. Nuwu li na fukpekpe. E yanguti jota mavo matengu ano anyi o. Jo adali sinye jokle jokpe wo mye nye nene ma. Gake jota mavo me li o. Akbe mavo fume vide kakwe li. Eye, enye mawuto. Ne elebe miakbe fu tekbe tekbe la. De akbe mavo le miasi. Nuwu li na jota. Ate wanye fe billion wo. Gake mlebala avadon wu. Bibla me glon le afyare kebe. Wokbe fu mavo mavo toe o. Eglobe tekbe tekbe. Yona bube, yen nobo sulfe dome tekbe tekbe. Ye ya ha. Tekbe tekbe la enye jidime ade alo e yi fe sefe ade. Gake mavo mavo nye esi li do do do. Kome jeje alo nuwu wume li ne o. Ele sige asige koto kulu ene. Eye ne miyafe e yi la le eji yim la. Deko miye le to trom to eme le ma ufe tamasusu ganto wungu. Ma ufe tamasusu wanya be ya wo amede yefe no nomenu be. Wa do fo me kpele ye. Eye, wo wo nu bak be, lek lasia. Azon nu vok lomi dade, bek blen fe 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 te fe ade. Gake ema me tote ma ufe dodo lakpo o. Ke konye nu vok wola, ekbe, ne o ma gbugbɔ wo gatsi wo to mawu ƒe gbɔgbɔme wo la nuwuwu aɖe li na wo le afi aɖe eye wo nuwuwu la anye gbegblẽ dzɔgbevɔe kple fukpekpe kple nuhaha gake na wo si xɔ aƒetɔ yesu dzi se ɖe xɔe abe wo ɖela tɔxɛ ene la ele mavɔ pɛpɛpɛ abe ale si mawu le mavɔ ene nuwuwu meli na wo o mana zoe mavɔ wo mawu ŋutɔ ƒe agbe eye wo mele tsɔtsrɔ ge akpɔ o alo ava ʋɔnudɔdrɔ me o gake woto kume yi agbe me eye enye nu si wonye eye enye nu si ta wova ɖo azɔ yesu le eƒe vava si nye eƒe nunɔla nyenye me la meva ko ɖe nublanuikpɔkpɔ ta o ame geɖewo fia nenema bena eva hegblɔ be enyo ɖewo hĩ ne mekpe fu la manye nunu nublanuitɔ le amewo ŋkume eye godo la amewo ava gbɔnye ema nye vodada ŋɔŋlɔ aɖeke meli na numa o elabena ame ɖe sia ɖe si akpɔ ɖeɖe gbeɖe la mawu nya wo hafi va wɔ xixia gɔ hã bibla gblɔ nenema mawu medi be azɔ abena ame aɖeke natsrɔ o edi be amewo katã nava dzimetɔtrɔ gbɔ gake esi wònye mawu to nyanyaɖi me la enye mikpɔ romatɔwo ta anyilia ɖa paulo lé eme ɖe asi sesiẽ le afi ma ke ƒo nu tso mawu ƒe tiatia ŋu bena esau kple yakob hafi woava dzi ɖeviawo dometɔ ɖe sia ɖe alo nu ɖe sia ɖe la mawu gblɔ bena yenya wo eye yelé fu esau ke lɔ̃ yakob hafi ŋutsuviawo dometɔ aɖe nava kpɔ gome be wòaɖe eƒe nɔnɔme afia elabena eyae nye mawu enya enye seƒe manɔsitɔ ne enye seƒe manɔsitɔ la enya togbato ɖe sia ɖe tagbatutu ɖe sia ɖe adzɔevi ɖe sia ɖe nu ɖe sia ɖe si ava nɔ anyigba dzi la enye enye seƒe manɔsitɔ mavɔtɔ makumaku mawu yayra ŋutete katã tɔ afi sia afi nɔ la nu sia nu nyala naneke meli si menya o eya tae wòate ŋu agblɔ ale si nuwuwu ava nye la afia enya nuwuwu tso gɔmedzedzea me nu si nye nyagblɔɖinya la nye eƒe nunya ko eyae nye lɔya gã la eyae nye ʋɔnudrɔla la eye ɖeko wògblɔna eƒe nunya vi aɖe nana lɔya la ke eyae nye nu si nyagblɔɖila nye si ate ŋu agblɔ nane ɖi ɖo ŋgɔ elabena eyae nya nu si la va tsɔ la azɔ mawu mae subɔm míele menye ŋutinyame ƒe mawu o menye abe budatɔwo kple mahometɔwo kple bubuawo ene o ke boŋu mawu aɖe si nye afi sia fi nɔ la le afi sia fifi la ŋdi sia le agbadɔ sia me fifi la yehowa gã la menye la ame si wɔ eɖokui le bɔbɔyenye me be wòxɔ nu vɔ ŋutilã ƒe nɔnɔme eyae nye si le afi sia ema nye ame si ɖe wo bubu aɖeke mate ŋu anɔ anyi le afi aɖeke le ɣeyiɣi aɖeke me si ate ŋu awɔe o ame etɔ̃ mele mawu me le afi ma eye wòdɔ wo dometɔ ɖeka ɖa si nye eƒe vi la o mawu la ŋutɔ wònye si va le vi la ƒe nɔnɔme me gɔmedzedze le vi la si ke gɔmedzedze nɔ vi la si ema la mi katolikotɔ lɔlɔ̃ aɖewo míaƒe agbalẽ le asinye míaƒe xɔse ƒe kpeɖodziwo egblɔ be mawu ƒe vinyenye mavɔ aleke miate ŋu aɖe nya ma gblɔ aleke miele ewɔ ge be gɔmesese nanɔ esi aleke wòate ŋu anye mavɔtɔ la ema menye bibla o ema nye míaƒe agbalẽ vinyenye mavɔ la wome nyagbe mesɔgbe o elabena nu sia nu si nye vi la gɔmedzedze le esi eye nu mavɔ la gɔmedzedze mele esi o eya ta menye vinyenye mavɔ o kristo va zu ŋutila henɔ mia dome gɔmedzedze le esi menye vinyenye mavɔ o enye mawu nyenye mavɔ menye vinyenye o azɔ eva be yeaɖe mí eye wòɖe mí hã azɔ esi paulo ɖo afi ma nu si meka ɖe dzi be miese egɔme le nufiafia si wova yi me míe gale etsɔ ge ake ye aɖe yi ne aƒetɔ lɔ la kukui ɖe kukui dzi azɔ eya ŋuti mi ne míagblẽ kristo ƒe nufiafia ƒe gɔmedzedze ɖi eye míade ŋgɔgbe ate ɖe blibo nyenye ŋuti ema zu nu kekeli na wo aloa mina míawɔ nu ka mina míate ɖe blibo nyenye ŋuti bene mia gado comme dodo wa nio milen kuda esiangu mina ma tonya bible bo nyenye de nyenye be monu de kakwe ni be mia tenwa no titre de mau fe nkumea eya nye adablebo mau ma tenwa doji ato nu makoma ko o kemi senya helao ala kemi tenwa wa 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 mia dokio bli boy esi manana kemele mia simi ato wa mia dokio bli boy o maha. What you were then woman, Ofa Wofu to, no, then woman. Did ye lang to ben about this young nouveau? What you were then woman, for Wofu de Vodadame, a Paki Camela la Padam, as so I think a pen at Tenguad not Titredo. A chica ele, a wonuola, CCC Globe, Maju Josica, your Majipo, a chica ele, a woyo jure jadu, see your docu Bacristo. Si le yemle afisia wo mo legbe khale gboglombe.
Well, I belong to the church. You sinner.
Bena enyo menye hamia meto wo nuvo wala. Malete fe legbe de wotu to ma u ko gbogbama la ebu.
True.
Manye nyate fe. Ale ke na wa yi fo aglobe ni medala pa ko le nya gbama o. O lo nwa. Enye ma u dola to je ko me. Ala pa. Mosoleme ana ala si gbogbe enye amenwi o. Nu bon wala nenge. Eye na ne ke mele asi o. Nu no la de ke bishop are ke cardinal are ke papa are ke alon bu bu are ke ma tenwa de o o. Ela bana e ya ha le to je fu de kama ke si menele la me. Nye le me doge le mili ti fi ade o me. No no ma de kama me ko le. Enye, what you Roma papa pardon for me, or for food of that dame, Eva Hikia Mello, I like Madame, what you told me to cling on for God or to Jerome, I think I know Zuja Jelle, no mame. Enyo, what you for four flag at Dalen or no Macame, a year what you won in the Macae, a year Mamma Cletokia, but it's behind. You know, oh, yeah. Jago me. Ekema, Macayatin Wa Clombe, a siala coque, a ye, a camel coque. No de cape, quilly, le coque, a yang, a yesu Christ, or mau back the lapel fees, you will wobbly boy. A ye, no si obia to me, a sila, and be me a debli bo, as no alake or gemmy and la as we. A tickbo, wonto, a cherry number my is falling and tongue, yeje jewonu, or gymnity at Tonko, esivayi, a ye, Magatula Fisha, Matifila. Mabu. Neng ye mede su souvent di ade ke lenye ak beme kwa o. Neng ye mek lo nyavon ade ke lenye ak beme kwa o. Neng ye mek po nou von di ade ke kwa o. Neng ye mek po nou bek blen ade ke kwa o. Alo nan ade ke kwa o ha. Deko mek blen ke nyron abe jotafe glipo di wo ene. Menye nou von wola. Maten wava ak beme atu do kunye de kome. Eye si be kameli ke sista o alo nan ene. Eye nye mek po kikya mek po o. Anok wame atima anok de domda. Nye akbe akata awo nye ne wo jim ho tokpe mi eye meto nu de siade sile asinye la na meda ho ha mekoto nye nu bon wala eye mayi jotame amega matengwa do lutegan hamia me baptiste pentecoste presbyterian esime wangolo nye nkodi eye manno akbe awo nu tepe na hama mabasere esime makofwe ala fade kat eye wato nye akbe ke amyareke makona na ke ato asi le ngunye aglobe medrosu subada nto hako o mayire jotame kakare jitwe ako abe ale si mele titre ene menye nugon wala esiale tepe nana kemele asinye o mwa de kemele kura o nyamatengwa kofo tuwa de ke adekebe makafia o maubiaku eye ne meto nye nto nye akbe na ne meto nye akbe na ekema aleke matengu atrojime elabena enye elebe wa kafia gban ke mawu de kako enye amesia tengwa tofe akbe doanyi eye waga kwe ake eye ta atengwa basunu fon atofe akbe adwanyi eye waga kwa kwe ke a yuebe jojo enye eye uhefe la mikwevo.
Now let's turn to Matthew about the 8th chapter, I believe.
Azon minami atro de Matthew me leta enyilia lopo me khosebe eyaye ta adrelia alo enyilia nyakpo nu si yesu glola afisia
esogbe
Matthew ta atonliai eye yesu lu degbepa dem yayira nyawo kukwe blanovo adrelia eye ene miawo mie dogbena mianovio de dekola. Wo wi ka wo mi le alo menye nu jola wo ha ni len ku den
but be ye therefore
ya ke e ya nti mi awo ha mi zo blebo
what
nuka
be therefore perfect even as your
mi zo blebo si be alle si mi afofo si le jifo la le ene
e
ma nye yesu fo se dede mi awo ha mi zo nenema wo globe ami ade kemate ngwa dablibo o bibla globe ami ade kemate ngwa dablibo e ma nge mi afa de clamide de la aloa esogbe
you cannot be perfect in yourself
matengwa dablibo le do qo co ne edongde nusi ewa ngula ebu ekema sublibo koha be ale si maule blibo ene azon Et yang ti mi zublibo, si be ale si miafofo si le tifo la le blibo ene. Et yang ti, azonta aton liya, hebrita ufeta adelia. Et yang ti mi na miaglan Christophe, nou fa fiafe gomme je jedi. Et ye miadengo be ate de blibo ngengengu. Azon mi branam fe akbado. Oh, menya, toyoyo le miagbo, e ya nyongto. Nte gao le miasi. Oh, ema nyongto. E ye miakua gogo madron wo. Ke yado wo yila wo menyana gbogbo madron wo o keke yado yi mie je agbagba be mi apere amada hunu mi wo anu si ya tengula o e ma kata nyu da ke menye nyama gbon mi le fifia o mi le gegem de do fa bubu mi agblen fa fia o eh Christophe fa fia le mi asi mi kho esebe enye ma wo fa bi si de tugbe la fa chi mi kho e ma ji se ple nu si wo kata de ko e ma nyonto Gake mi agblen e ma di mi na mi atede blibo nyenyenuti o mi eto ajuro mbe ma u dola gan fe gbe nanu asinye fifia be ma tonu si atade te fia de be mi atengu apoi azon e globe mi agble Christophe fe fia la katandi ma wu nso la wu katan ple ma wu nso son katan si mi nyala ni si anu kure Christophe ma wu nyenyengu ala si e wo nyem ma wu ba zunguti la Nubu busia ukatan. Paulo yiji denu wakatan gomele afisi ya lemniti finyadeo meku. Minamia klenuwa ayyeji vieko afi miyadwe igbo. Benya gado gomeduwa nyiye ye na jime totro. So towa wakuku ome. Azo myeko majise. Kle mawuji kose. Myeko majise. Kle nyonro nguti penfatia u. Ale siwelebo wangiro u. Myeko majise. Kle asida dade ameji. Myeko asida dade ameji jiese aloa. Myeko ya ema ukatan kakada jitui. Kle ame kuku ofo titre titi. Myeko ejise. Azo mile nkude engu. Myakpole afisia vondodro. Woza mavo. Ema inye tegbe tegbe. Ne ema wude vondodro glola. Enye tegbe tegbe. Eke ma avulele magate mwa no anyi. Ne wodro vonuvo o. Azo myate mwa se gome nusita. Welebe ma unato e yangto. E yangto abe ale simye yone ene. E yangto fe asike. Esime wobufo amebe e wonuvo la. Monu de kaf. Si wate mwa le avukli enye be. Wako amefe tefe e yangto. Ema de kako enye monu si wate mwa le avui. Alo ale avumi. Enye be wako mia fe tefe a zunuvon wola de ka. Mawi yehoa va zunuvon wola. Eye wotso efe akbena. Azon na tengu ato wo akbena abenuvon wola ene. Be na kude naneta. Paulo globe. Neme ton nye nguti lan na woto tue abe vosan lan ene. Ha koko kola nye menye naneke o. Ela bena ma tengu awe o mikuya. Ne ekula towo vo. Eku abenuvon wola ene. Ebu. Gake ma uva le nguti lame. Ebu fon nuvon le nguti lame. Esi wosun. Nuvon nguti la. Ela bena. Enye ma uma vo. Eye wofon. Eye angutofo nguti la de titre. Alebe. Wozu afiatu la. Azon nou siya wakata la. Nina miya zon yiblibo nye nye kbo. Nene ma pa oloklon. Azon nuka. Bakle vondodro ma vo nguti. Nya wo esia. Nema udemon. Kukui eton ya. Azon mi yide blibo nye nye kbo. Yesu globe. E ya nguti miya uha mi su blibo. Sigwe ale si miya fofo si le tifo la le blibo ene. E ye wo bufon mi. Miya domatode siade. Mekanu si miya wo wola. Wo bufon mi. Wo bufon mi afiji. Da wo kule fo wo jiwo. E si wo bufo. Togi wo wo kata wo jiwo de nufon me. Wo fo wo fo fude vo dadame. Ke aleke na tengwa wo ado ekbo. Aleke ele blibo la dege. Ne me wanana ke kpo me fichi kpo me dala kpa kpo me wanana ke le wa agbe me kpo ha e poto nye amesi wo bufo
you was condemned before you breathed your first breath you were condemned
wo bufo wo go ha afi e gbo ya sigbato wo bufo si ale tepe e ye ma wo drop on wo ho ho afi e gbo ya sigbato En la bena wo drop on wo le fofo wo kle da wo fe gbododo de tro la me to wo fe wona la me si klo wo ba afisia le anyi gbanchi eye ma wo bufo noa le gome jeje ame wo bufo wo to je gome e ke ma afika nele eye ama bubu de siade le anyi gbanchi ha wo bufo e pede nwo azon aleke wagen la adobli bo nyenye lagbo.
What?
Milen kudeng. Minam nya troyi hebrito me kena yi fiade ta awolia mi dotonwe me dibe makle nu fiade le ta shekelia ngugba buku wi de kelia ke Kristo vanye nu nyi si ola va kela pe nu no la kan eye wo to akato sinye ganto pe blibo to wu e yang to fe akato e fe ngutin la ni kuya akato kuwa Emi de Gesia, Agbado Hokuala, Omato Vol Eme, Silan Bablada Kalal, Apisi Mau Nona, Amenenian and Emma, Kakadeji Tui, Enyo, Agbado Hokoma, Si Amewal, Aficia, Homato Vosuoto, Bobate, Si Wode Akike, Eme Wei, Plebuau, Owe, Wene, Agbado Adebe, Wagla Mau Funkume, Amenian Abe, America Pequitangu Yinade, Afima Zedeka, Lepeme. Godode, eye anye Aaron, eye na zideka le feme, eye elebe wasi amine, ke o, babia wola, ke elebe wato jode asi, kene eye emama nome la, akua numake si wanyadidi kometubolaku, aje anye aku, elebe wagide eme afima eye, wasi akaditi siyawo, eye wakilan fude amanuwe ziku isile, befa demu si kula fefu, singe tepo nonu lava sede esi, Kristo nava wu enu.
God then became
Azon ke mawu batrozu agbado fe podo ngubu eye agbado manye amaka
Jesus and God was in
Yesu eye mawu no Yesu me eye wo glade eme gake eno avulem le kikia kle edoki dome to efe nyagbogboro wo me Kristo de mawu fia egblobe Menye nye le doa wo wom o. Fofo nye si le menye la ye. Nye ma wana neke le doki nye si o. Nekpe nou si mekwa fofo la wala ko. Fofo la le menye. Eye aye soa ngute gasya wo fia me eye. Afi ko me yina. Da wwa. Nou si fofo la glon na mbe ma wo. Mise eme ya. Ma wuno ame getofe ngiti la me. Menye le bobale. Si e wode atike la fe me gbe o. Gake eno agbe. No yiyim. Asi wole mawusi, afa wole mawusi, adele mawusi, nkule mawusi, ke enye Kristo, eya wonye le afima. Azon, ejo, eye, gogola gede numa mebena, to efe kuchila, watengu awo, hamela bliboi, ahaklo hamela va, blibo nyenyente, eye, ale, gogode kama, sino Kristo mala, le hamela me, kele nu de kama uke, si Kristo wala wom. Esu sovye, eye, kikame me gale kwaye geu, ke miya wola miya pomo, ela bena, mano, anyikli mi, eye, miya me gongan, vasere kikame penu. Azon, idoto esia. Ke Kristo vanye nunyi si wole vavage fe nuno lagan, eye woto akbadao sinye ganto kle, libo to wu, si e wo meto asi uwe o, eme enyebe wakblobe, meto hotutu siyame o. Wo meto asi uwe o, alake wo jie, detubi la fe fe vijiji. Eye menye gbotu wo kle nivyo wo fe vu, woto sa vo, alo kongu tila siyangu o. Ke bongu yeng tofe vu, ni nyabe vu, tona ngutume. Eye, kema amyade aglobe, oh, yesu nye yudato, menye yudato, oh, wodemi kpakle yudato fe vu. Bede, mele nenema u, ne wodemi kle yudato fe vu la, nye gabu kokoko. Yesu menye yudato, oh, nenema ke menye transubola wo nye, oh, ma u wo nye. Mau fufola, bobola, ame makwa makwola, ame yadeke makwa, mau yadeke yikwa o. Ke bongu fufola fe tenubila, e yae defia, e de mau de go, nusi mau nye la. Azon elebe fe gamelana de mau de go, be wafia nusi mau nye. Ikuya. Luka mye wo, nye ton yado kyo wo dodo wo hey, ple, nye madrona neka wo kuli wo o, metodiste to wo wo nye, wo nye presbiterian to wo, nye medjibe ma wana neke kuli wo o, baptiste to menye, pentekoste to menye, ebu, bakle tamasusu ma wo fome vi, esokbe. Ameka yate mwa fo adekbe, ameka yate mwa kolonye adema ha, nikwa mkwe si presbiterian to wo geveda, nikwa mkwe da baptiste to wo, nikwa mkwe da katoliko to wo, nikwa mkwe da pentekoste to wo, Nazare neto wo, koko enye mozon la wo, mikpo amama mle woda. Gake meka atengu na mi. Be nye to asinu deka sinye mpele emangu. Hende, miya to asinu deka, esime maungu senkata to globe. Esia enye vinyan lonwa, si jia unye, be ema no eme. Mido to eyama, eya enye ma, Eyi ayenye amesi deblibo la. Azon mi nam ya gakhni yengo gbe vie le afi azon. Eyi meto gbotuo ni vi o pa buha o. Ke bo mu yeng to pa vuo wo to ye de kokwe fola me. Eyi wo to ko homa vo ve. Ni se me ya. Ko homa vo ve nami. Menye be wa khowo fle egbe eyi emegbe ko sira bubu. Ne nyonyo je ko mala wa ga khowo fle ake. Eyi emegbe o mi de megbe eyi wa ga kho bi fle ake o. Wo ho wo plesi de kategbe le tefe me ganya hofle 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 o ho ho ma vo amesi le nyanya o seme ye wole amesi domda la ji komle se semla agbe ma vole esi eye ma va von dodro me gbede o ke bom eto eye si bayi eto ku me yi agbe me en la bena e fotititia en la bena wo nyure de no no me ade me a en la bena vule e fe asime a Ela bana e homa upe vite no village se nena mayemi ekpona homa voyi mi do toison ela bana le kwatu okleni tu ofa fu kleni no fe afiesi wo wude de amama koma ko ngu ko womuti kana ngu tina fe kokwenyenyela gede aleke u kristo wa mesito gbogbo mavola meto edo kwina mawu abe vosasa mukata manongu to enella fe vu ma klomia fe titinyato do wo kuku ome bena nya subo mawu gbagbela o maha nyi to kumeyi agbeme mukata nya khanu le nusi kiki amesusu na nguti Mukata na khanu lenu si khawo bi susunguti nya fa jiti nya ku eye mie kwa gbogaji o jimi yeye to mau fa gbogboma be nya subo mau gbagbe nya te fa tola nya kwevo azon mi didi pukui awolia ji ta awolia bon si le ahaka me tututu esi wonye nu nyu si wala fa gella fa vovoli kweli na sala eyata fa sia fa vosasa si wo wotona nana da silama temwa wo amasi tena va ebola bele ibe o gbede gbede o bele ibe o yela afima Blibo, ni na miagla Christopher fa fa goma je di eye mi adengogbe atere blibo nyenyangu eye anti mi awha mi ezu blibo aba ale simya fofo si le difo la de blibo ene nungu si wala baba gela fe boboli kweli na sala nudu anyi okata kle ngongiro wokle nu si okata le wosila ma temu agwo subola blibo apo evo kake mawo bia blibo dede ne edo nazara ne hamemela ma wo blibo gbede o ne edo baptiste hamemela pentecoste de sia de suonyela esia ma wo blibo gbede o ne enye amanyu dofi ma wo blibo gbede o matengu ajena nanakeu nanake melengu obe na je o ebu na globe enyo mele selamede asi mele sabat mede asi mele esia mede asi ma wo fenu do anyi okata ma wo esia paulo globe mina mi agble nu ma okata di azon Emma sogbe gake mi awonu sia nya nyuro amawo mi adasire amawo ji kana ope e doyoyo popo klebu buawo mi atenwa atu ekukui kukui musia odo meto de sede nyonyuro nye kho ejese mopopo de ka afeto de ka kho se de ka nyonyuro de ka li nye kho esebe nyonyuro li nye kho amakuku ope titre titi ji se kaka de jitui nye kho esebe yesu ku ke ga fonde titre ake nye kho esenenema Asi da da de amejina dole lawo eyenye nu si wo gbọn jesi si awola ko amesi wo ko esela dro ne wa da wo fa si o de dole lawo chi lawo fo lamala sen nye kho e maji se ke nu kanye ma paulo glombe enye dowo wo kuku wo enye nana si wo ewo azon mi na mi azon yi de blibo nyenye gbọ o mi ato o mi e gbona de agbadola me Menye gomadodola o agbadola nto emanye gomadodola stella pleje de nyenye ple gamemedodo eye wo nyuro eye wo da sire woji ema wo kata wo nye game afa dodo wo dake azon mi na mi ayide blibo nyenye me eye amedeka ko e de blibo eye ayenye yesu Alekenye wanagena deme, to metodiste to jia, oh, pentecoste to wa, oh, baptiste to wa, oh, to ramea de jia, oh, roma katolikwa, oh. Alekenye gena de siame, roma to wo tanyi kukukban. Eyata, azon fobubwa de kemelina, amesi wo le Christo me, oh. Amesi wo me sona le kike siame, nuwo me. ngutin la nu o ke bo nu si wonye gbogbo la to esi o me kpona nu si ke ma gblo la gbo o go ha ne ele dolem eye dokita globe ele kukuge ma kpo esi agbo o ma defu na wo kura o ne wo gblo na wo be ele be na su catholic to afi na kpo de alo presbyterian to alo ele be na wo esi ala ma kpo esi agbo o eye ta fo bubu ade ke melina amesi o le christo yesu me la o Messi omes on alre utila nu oh nu si o wo ponala nu de sia de sia pona kple won ku onye anyi gbanji nu ga ken nu si o pom na le le wo gbogbo me to nyala me nyala inge maufa a huwe si de na nu si onye kple nu si enye la fiana hallelujah oh mia to agble fiawo esianye agbanle de kasile kike amesi agble na go afisi eto amesi nenye ple afisi yimnele mi fiam agbanle adefe akale afisi afi pekple le jojo menu nya katame alonu bubu de siede agbanle nyu de siede si wo ngolola de kemele me atengo agblo nu mana wo o esianye mawupe mokpo hugen si fianu si wonye ple nu si nenye la ekema le edome afi mala vu fo fli la li Si afia nu sinatengu anye ne edibe ya watatia yema. Tok bokbonde kaji. Azon koreto to wokban to tawyeve. Aleke mye genade nguti la mame. To asinana mea o amagan. To hamadodo mea o amagan. Ne wo nyono wo jenge alo chonku mebuwa. Le fufola vyekle bokbokokwea nko mea. Yesu Kristo fwe nko mea. Saron fwe rosa sapopua fwe nko mea. Jokbe nyale bali me. Agu jengle tivi nu de siya de simye di la. E mamadon nyade kekli o. Neko wonye jiti nyanyue pe a jokbe de dodo ma wubo. E ye afi mye wo akire tuwa nyado. He anya mana ke wona de dede aga o. E siyale tefe. Gake e ma wo kata anye dowa wo kuku wo. Nye yina de blibo nye nyekbo. E ma anye nusime wo. O sofe ade nyro wo. E da nyro wo chomu bu. Jenge alo zye ton zye ne zye. E deka alo aleke wo we ha. E mamado nyade kekple e siya o. Deko wongyono wode hame mafe fome dodo me. Ale keke ha kele kedro mwe jina hame mabe. E ho kristo fe ku didi kle chitle chiji jise. Asi dadade ame ji be wajoto tono wo. E manyo unto kake iye katanye. Chocho menu e ye unti la ma aga kuake. Kakade jitwe ale si wono akbela. Ele kukuge ake azon. Mina miak blene nemunu okatandi. Eye mia yide blibo nye nyekbo. Aleke mia tede blibo nye nye langu. Eye mia jibe mia nya. Kristo wami blibo. Ma uto mi kata fevo dadadade ya maji. Ode abye mude mia feji dadawota. Wokben kudukudu de mia fevo dadawota. Mia fe ngu tima fafeto hele eji. Eye efe kabiyo woto yotomi. Ema inge ngu la. Esi me mia jibe mia gedo. Ema inge ngu tila la. Muka ngu tiye. Ne ele ngu tila mamela. O matron vonu wo. Akpo bede o. Madoku akpo bede o. E voto ku vondodron. Nu vonkle. Nu bubu de siya de men. Ne ele ngu tila mame. Aleke na gede eme. Ma u nyaklon la. Toke gede akpadon siya mejia. E bucho. Matengu ado eme o. Aleke ke ha. Akbanle areke eme le miya si o. Aleke miya gede eme. Toke gede hame ade mea.
No sir.
O amaga. Aleke na gede eme. The word she would amen.
First Corinthians, for by one spirit.
En la bena tokoko de kame. Won yon mi kata de ngutila de kame. Won yon mi de ngutila mame. Bakple bokoko kwe feng yon yon. E ye nye voto nou fom me. Ma wu me gale kwa wom azon o. Kristo ko kwa mu wole. E ye ne ele ngutila mame la. Ma wu ma tengu adron vonu ngutila ma o. O dro vonu koko. E tom nye fe vonu do dro kekpe mi ba eme. E ye bakle kose to amanu vave me la. Nye zona yina ke hona mi afe totoke. E ye bokbokoko eklomi de kadede siyame kple e yama. E ye mye ga zona de kikeme nu o nu o. Ke bong mye zona le bokbome. E gwagbe mi, nye lavana mi. E kude tenye fe o gwagbe em. Ke nye si si kude nu vonkle jidada o metan la e si o gbo akbe. Nye jiji kata nye bem masubwe. Nye lolo kata nye etok. Nye zozome kata nti la no even kome. Alebe, afisi ma yi. Nude siede si ma wola. Mako eya mangu. Nemele adedam. Nemele akpadem. Nemele bolufum. Neneme nous de si à de si on me le la. Elle n'a pas Christ, le manye. Le aguerre pour me vie, mais si on a ben à mon nature, vie, ben ou non, 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 Midoto, Minamia cleaning of ye le aficiaco, Taflache, Matangua, Amessi, what then of Ebola, Blibok, Bede, oh, El Labena, Cupia, Letta, a William, the Melan and Emma Wola, Newawo, Woma to Jovo Sasa, oh, Ne Esia Atenwa, Mabibola, Kema would be a blibonging, Ne Saw Melede, a sea, Ne Sededawa Catanji, or war, Atenwa, Mabibola, Ekama, Maga, Maga, Yaben, Wubunaba, oh. Wo 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 blibo ho ho el labana ne esu blibo la esu mavo el labana mawu de kaku ile mavo eye mawu de kaku ile blibo eye mo de kasije na tengu anno anye mavo lela enye be na su mawu fe akpade muti si de kala nu vo nyanya de ke maga no wonu o nuka na wako subola ngulangu zidekala jitinya magale esi na ne nyengulwa esi afe gomedede la eya enye jojuro ne wako subola ngu zidekala nufonpo jojuro magale engu o ne wako subola langu tila nano yiyimano kwa blombe o oh, aleluya makpode de eto same yake enyo wakafu mau eya iname de magbe aleluya gedekala makakpode de yake uwo akbale manyala da gema sronu menye nenema wole o oh. Ne woko subola la nguti zirekala nufonpe jitinyame gale esi o oh. Nene ma bibla blon. Nidoto, esi me miyaga khli ayiji le mleti de kame. Ke vosa wokle nuna na wale si wodo ankuwe chide nufon ta fesiafo la. Azon miye le didige ava gome. Ado hoku kuye nyili aji ebe miya khogame la aple. Eye afisi me dibe madula. Esi wokle pe, vosa wokle nuna na wokle nume mebli bowo. Ple nufon vosa wo, me diwo o. Eye wo me jengu wo han o. Si wo woto na vane le si anula. Kukui asheke liya. Tete wo globe boda mbona be ma wo wo lolonu o mau edenu ade edenu gbantoda sela be wado evelia anyi ajrumbe yi na no mia sibe mia tenwa totede emaji ziale si enye presbyterian to allo pentecoste to allo baptiste to allo methodiste to la ma tenwa wona ne kana wo o elebe wade emakata dagba mikuya Alebe wa tengu ado evelia anyi. Si ale si naglobe, enyo menye metodiste to. Ah, nyemedo nane ke titrede metodiste to ngu o, alo baptiste to, alo pentecoste to o. Yake eno vingu tu, ema me dede enu o. Alebe na yide blibo nye nyekbo, ema enye de Kristo me. Nile nkure si angu azon miniti de kako. Lolo nu siame o komyangu ti le sideka le iya o katanu to Yesu Kristo fangu ti la toto na me hein minam yak ni yengo bebie ko ke min le emadadi mina se na di de me se mi le khlem sideka de iya o katanu e ye nu na la sia nu na la no a titre de sia gbe ke no ama usubo me ye wo no abasa ma oke si o ma te wa de nu boda po la tua no na nam akbadre ke A messia, ye sogbea, ye fumi apaji uola so, benema kahao, elegibo de gete, ke a messia, a meka, nene papa silete Roma o, nene metodiste rami apa bishop o, alo, hamabu boade o. Gake a messia, Christo, esimo tova sasa de kam, nade nubota mekbela, ebobono anyi de maufen brusi metekbe. Eye toy kemajila ele la lam hala se sima wa toy fe futo wa wo efe a foro ji nu e mi len kudengu eye enye sigbona en la bena vosa de ka wo to wo bala I ba o wo to wo blibo ba se de ngongo kemajia nu ka esi agblon
he has perfected forever
wo to wo blibo hala se tekbe tekbe amesi wo nguti wo ko
Ni
se emea ni namia yide blibo nyenye bo azomi koko nyenye to mi glona be oh eh ni hokoko nyenye jise haleluya ni hokoko wo jise yake nyang to chom yele de komie tasi lucia tasi numa edo efe ten vi la dabena ame siame si kho e ya maji se la ma kpo akbe fe nu wu o ke bo nwa akbe ma vola esi e ye ma churo akpo o kake akpo akbe ma vo e ke ma ne mi ba egbo to kho se mala to ama nu fe me o de mi to gbogbo kokko efe mi ayo yo me afi nti la de na ba no anyi ba sia ji la ya fe nti la wo no anyi ba ma afi ma le afi sia o to calcium akan ti jujo cosmic cosmic fe ke kali kle petro kle bubu awo nu fo pe wi adin awo we eye gbogbo kokko je akochochonde anyi ba chi ke no betem eye esi wo we la nu pa to si na ngala ista first of all for adem ye emegbe ga cho akon chi eye gbe adewo khevi adewo do eye eyi ya de megbe la amedogo azon ma wo nyonu to anyi ba fofu de di makura o ewo ngutu ade kokko to je egome ngutu la kle nyonu la wo le de ka eya ta eto adam fe akadam me agbaputi de ka ke wonyo nwe pede ngutu ade ni emegbe nu von gede eme eye esi nu von gede eme fola ma u ma po gege ma kanu sile jojom o ma po gege apo o e ke ma nyonu de asi ama o chichi mede anyi panchi eye ma u to ama nuve ma vo mela po ama sila po dede eye wo yo o ame ade ke ma te nwa fa gbonye o ne gbede fofo nye yue gba afi menye ame sile jiti ma lo ama sile tu simla ye o ke bom ma u si po anu blanui na globe enyo ma di ma u gbede ma di ma u po o ma u ye di wo nena ma wo no le gomete jame menya adam ye globe o fofo ma wonu vo afika nele fofo la no kokolo mbe o adam adam afika nele e ma enye ame gbeto fo jojo me e ma enye ame fa fu manu e ya enye nu si woto we e ye ame ade ke ma tengu afa fofo nye gbo ne gbe fofo la e hive e ye ame si wo kata fofo la tona mla hallelujah ame si wo kata vala manawo agama fo eye ma fo eye ma de titrele nke ke mleto la ji ngbe dodo ya yira ka nye si so ji fo ma wula gbo afi si mi edo fensia afi si ke wo tanu le to edo kiji ami ade ke me liga pewu o nye tanu to ami ade si pewu mi la ji ami ade ke me gali si pewu o eya ta ma uta edo ki nye le gegem de eme ale si wo we eye esi mo wo we eye wo ta edo ki bana ya fo mi de titre awo mi yen to fe do menyinu o ale gbegbe mi ate nwa no titre adablebo ali ke ngisia ale ke mi ate nwa po nu ne ku klan ku de chi wo le mo po mu na wo tutu tula na tengo agblon abe paulo enebe ku afika wotila le yodo afika woti dudule ke akpena mawa amesi na jidudu mi to mi afoto yesu kristo me mi kwevo nuka ngtie o ewa ale kle ale menye kake pe bula chonjinge hallelujah tok bogbo de kame wo nyromi kata de ngutila de kame mi metodiste to baptiste to presbyterian to nu sianu simienyela wo nyromi de ngutila de kame nye popo medodo eye nye nye mau fiaru fola fo duma viwo kele eme vumbena nye to anyigba siajiu nye nyonu viso ela vani to ade blobe papa nyonu viso sia wo nu ale ale kle ale eye wo wo ale kle ale nye yide afeme wo wo ale kle ale maglobe ebe nuka ngti mia wo mie wona ne ma wa megblobe lonwa nye to keke ma ma o wabo wole akbele keke ade me le woro kwisi egblobe me nya nyigba de kaji zon mi kata mie le wa megblobe wo to keke ma lonwa nye wola nye to ama ma do ma o bi bla globe mi dogolo wo me eye mi ma mia do kyoda ma wi e gbre mi kuya nye to ama ma o ke ne jojo ma ye ma ba ma wola ma le be wa he wa pasese dogui o me jibe ya gatro yi megbe sibe lot first one na o de ko wo ji wo do le eme eye ele anyi no bubu me ke ema awo na wo abe gbedudo ene eye esia america gan po ke sino nu si me nyele agbele la vazu gbegle gal le esia me nua de sia de nye jojuro kle nyonu wo eye nyonu wo ale si wo le awu domi ngutu wo ale si wo le nu wo mi kle nkle nu si wo wo mo le la eye emegbe wo yu awu ro ki wo be kristo to le kodo me elvis presley si a si yi da gere pentecost ga mi amatifia e la bana afi mai yu da kokro sa lo blaton elvis ho kaje la sufu gbogbo ade wo kle kle dola million gede wo ke jira de efe ngogo bi nyenye ta ato gofre mi kpo e mada mi kpo jimi osborne le louis villa ida ciel afima kle bugi wugi kokoma rock and roll tommy road kokwa kwa kle di popo eye le kosira gbendila ato bibla ati trede nya glo kweji adegba fine npe kai nya si mewo ya be bibla glo be kolon de sede ji yo fun kle hede de o nuka nti nya le agbele nkeke chingwa de me
and people say oh they're very religious y'all. Say, don't you know that
eye amo glo be oh wonye mausu bola wo baba Oh, then ye never know for some hang your mouse bolawa. Ye never can your mouse bolawa by the Enoa. Yake, the Fiamma Suecio, Nenamai, the Fiamma Lersio. And then Mikatania, Yina Solimaka, Belamia, the Ossi, Wawinga, Messio, for Yesu Christopher, the Fiado for Giome, Mengeto for 40 Potiti, Mengeto, Hamadro, oh, Gaket, the Fia. Mau de eyama fien ni kwanu si okulada muka amagona ba enye amagotavila menye amiado globe enye nyaglondila eye dewo globe enye elias eye dewo e globe ke ameka glom miao miele petro globe wenye kristo mau gbagbela pevi e ma me docho fo nu yojo e globe na wa yira wo simon yonavi elabena nti na klo vumede si afia wo o masron si akpo gbede le bible pe agbanwi wo me o alo le mau nu sosron pe seminari me o Why you raw? Ella Benaman Yamtina Club, where there's Yachao, oh, Kabon for Ponya Silatipola de Chiao, eh, Le Pepper Jessia Gila, Matunia Halado, eh, Tia Pepper Abo, Matanwa Dweji, oh. Ne, and your Christotong Gisia Labana, and your Hamiametola, a boo, ne, and your Christotoy Labana, a tokume, ye at Bemela, a photo for Dodra Sime, ye Christome, and let the terminable Bonyan Mu, Yaukatan, ye, Mauma, Tenwa, Pong, the Cape, oh, Naglobe, and you, the Mawa for the Dak Bogbadea, Kakada Jitwe, Gake, Mawelon Fatue, oh. Azomye le gegemde esiamelemni ti fiade wo me elabena amesi wonu vololon fato elele esime wo kho nyata fo ya pes geje fo magbela vo sasaden vo tamagaline o nyagede esiame fiensia elabena zadovie fifia ina nyaga khan tu pe fiade wo le enu alebe nyata ngwa semia do kio manyue be nye didiva comme die esogbe enyo nyaje gomele machi tututu fiensia kuku enelia mi doto asia en labana amasiwo ma woklan ropo eye wo dro eye wo dro nsen jifo fe nu na na opo eye wo su gbogboko pe pe gomepolawo eye wo do ma wo fe nyanwi kle ke si le baba gela fe nsen po eye wo ga demegbela asena wo bena wa ga wo ye ye kana jimetotro mi kuya ke mi to ema ye hebrito ta wolia ke megbekle ngogbo be mi fia nu si asia nye ho Minamia yedeble bonyenye me nie wo nie betododo taflate dodo ade kemeli namie egbe o taflate dodo ade kemeli namie kura o mausile jifo zelen ke kemamle sia wo me kele nu de kama wo kesi wo wotola wo mo esime wo no afisia tala esime wo no anyi gbanjita edokwa eji esime to bibla sia mele yiyim eye ni mi suku hola nie nya esia bana nie towo nukunu de nukunu ji eye jeside jesiji eye nu wo nukunu de nu wo nukuji si wo wo kle Israel ji Peggy, Lucio, walk like a CEO, Lucio, walk. Esima, when I need Banji, I see that the Edocuida call and Mutila May, Ken and Amu Pepe, Galajo, Jom, Egbe, Lemia, Doma, Fisia, Tutu, Afi, Lang, Alla Libe, Wadope, Egi, Nulang, Sibe, Wakblobe, Electape, see our way, Wano, Etape, Mauper, Bobola, Leafibe, Wawanu, the Kamapke, Ekema, Taflachedo, Dorakeme, Linami, O.
Let us pray.
Minamia Dogbeda. Before we talk for four, Esimania for the Sadi di Opera Lilipogan, the Chomia Chila, Nabemia de Asilenia, the Siade Runu, the Siade, Nubble, the Siade, Nyabada, the Siade, Nyabbel Boglon, the Siade, Susu, the Siade, Eye, Nabemia Sorge, Bodia, Siduri Macacasi, or Dademia Angola, and Nomia Per Josefe, Gometola Clan, Wula Jipom, Afeto, Yesu Christu.
Oh, blessed be his name.
Oh, why you are a phone call? Because see the chemists of Plaula, unless you over any man Jehovah there, Messi Gela, a flow of Bueva from a dome play after Tom Mau. Came ye dark, but now there, Siata, care as on to a farmer of a man. Menge mea with ya a yama, oh, kebong, ya it's yami, a blobe, menge mea with yam, oh, kebong, yet yami, a kaye. Have you looked at my gomany? Came out on one, I mean, I don't know. I need a fishing this year, do my guess. You are here, Siadem Macbe, and no Pola, Kedasi, who suade, Leofe Chinula, the one he would have me at the me, Pesusube, and Esiasobe. For folk, I carry you to Ella, Mongola, the head of Gomang, this Yabana, Matanwagla, the cure, the Hamiada Macbe, a year, and not a jew, oh, Nenamake, Matanwanya, Mengui, Matala Pau, Matifu, Mawanuga Bland the Kel. Eye koko kola ano jojo o jojo yenye de kakwele miyansi menye miyang toto o ke bongwe ya mafe jojo yenye ewa miyafe kokola blibo eya ngti ene mi le ya mamela mawu mekpo mi afa vuta da o o ne mi wonu gogle adela gbogbo adele mi ama si do ali bana o fofo tekem ekema mawu mekpo ne o ke no enye be wo kromi de fo mo do fo amanu fefe mekpakli na wa ba majuro akoto esime mi le takpekwe si anu wo mu le kristo fo nkome amen kena eyi ade me jibe ma bia mi se meka nu simie wo wola mi bu ni do to esia Eyi ade va yila atenwanye be mebo esi akota esi anye nu metoto suade si jore jinye meno ji agbelele tole do hawo meno nyonyo ade me yeye meno takpepe wom le afima eye ama usoko nto wonya ama jorje fesi mele eye ta wo dam ju eyi de kofe nu to me eye meno ama jorje fesu ade mele afima nye do anu le donka fa ndu fesuela de fa nyu ade afa no si wesle afima la wonye kristo to si wote ama kokwi ala si ko atenwi ten wo anu kokwi eye wo wo ma baba ko sira gbedo do wum mano nu tim do vie eye me dibe ma to mo me ayire te pe bubu ado nu suade mo suade to afi ma le kona je ye afi ma nye america to fe te fe nya nye adebe wa dunu te fe suade le little si ko fi no fe si wo fu na za la kata esi me zon ye afi ma le ko sira gbela ano retro gafe afi ma ida gloma u nya le retro ma mala me chaka le gbegbe nya me nya nu si ma wo o Me zonke de eme eye nu pato si mede gesi la nye de tugbe afe nu ade si akho fe yui aden fe yui enyi jifofu ade fe jilon loen vidada ade fe jilon loen si notitre de afima kle mtu vi ade si tso epe asido epe alime devie kati wo fe hatu tso ade no anyi de de nu kira plong me se ga dida mo unko mede mkuko afisi ake kwa vito ade notitre de afima tso abokla na yon wade leki akwe afisia Le epe alime, eye wono adidam le gadidam mome. Azon mi nyebe sekbe gadidam kakle gadidam mo le uha wo mi buke ye tosi wo le afisia. Ke mi nyebe sekbe esia, ke sela esi le afi le gadidam modam. Enye ngutu ade si khonye fe, do ma hi desronkle de vipo kwa do, do hi khotogu yogi, enye kovito modiala si le adidam le gadidam mome. Ke de sukuye la enye ima, nuka wom de vikati ima anno le afima. Nuka wom wono meti trede afima amere ke meje sibe me gbona o o ma vo o afala wo do memu aha ale me klen kure amu mase amere globe enyo ye po sebe ti jaja agle mu le hu babu mu mede ko ke po afisia eye nyonu ade bobo no anyi de afima afono titi ade nto e kho abe pe bla de fo aton tede bla drengu ke afono ta ve na ne mo bu fo amere ke be e wo adokui be wanya po o yake Esime wo ejira edokido wo efa da blog blog tong tong eye wo pe ken le fetame he we wo le blog afa eye wo do nu sisi baba ade allo ala kemi yona nu masi wo sisi na den kuma ke ejega den to edo atakwe tukuyade ke kuda male ayiva sere siepe lawo gele enu ployi eye lawo gele efa atawo mu abe emma ene ke emu aha Eno anyide afima kule ngutu titi ade evo enye vuvongoli. Ele afima kule ngutu siya u domo tode kasi do soja u bemumu alo bemumu liti. Ege sege aleke heto takugande bla efe kome. Wokle eve womu eye wono afima kule nyonu titi da kesia. Me titrede afima hetanku me glombe mawu aleke na temu adoji ato siya. Nuka, nuka, alaka na tengu afo numa topi. Esime wo wom, nye nufo wala si wode towa manufefe me susu na nama. Alaka wo na tengu afo esiai. Nuka ngutie, e wosi bede na wo nula keng. De wole benye, Rebeka suela kle sara wano kododo mafu mefitia. Devye, nyonu vye vye, awa bakpe kule kikiade si, si honko, wo nya ale bekbe, abe esi li ekbe ene, afisi ama wole ngu womu lene nama. Mawu, alaka ma tengu. Nuka matengu awo. Eja fambe fe ama nubefe wenye. Ne wodo wodi na akba mafola wole ekbo pake. Ne wodo wodi wola wuma ba o. Nye menyawu. Ema le mawubo. Ma watonye sinwa. Me susube. Ele kena tengu adoji atue do mawu. Ele sibede ele kokuye ale bebebe. Deko na kpolo numadale anjiba fe nkume. Meglobe. Po nyaganda gema sino anjide afimada. Po detubi masi le megbe afimada. Kele afi la nyonwade. Si titrede afisia. Sike do hiya konfubla vevo aton. Eye kpovito mato abo woku alimene wole adidam le gadidam momen. Ke afishima la se enyema dukola tovo. Afishima vino nyenye tovo do afishia ya metiti vodo. Ke detukia de enyema bobo no anyide afishima eye etovo. Po ngutu vya woda esima wolebe wano solima ya lo afishia den. Hey, yeah, my brother. Oh, Mau, look at my tongue. I walk. Can you see a little siame? Can you don't play a chicata? Okay, oh, my son, the Kalemo. Hey, what are you, my balas? You won't not, sir. Mr. Sube, and you, Mau, and you, unless Subanambe. Nanya, may you all, I like what and what vibe. I must walk at a full lot on am lava. Nkola wo siga ke o maten wa kponu o tolo wo siga ke o maten wa sanu o mesusu be enyo ne anye dukola la ya fatu amade nyo no tofela amesia ma adugo ava o kakada jito e ema nye hekemanu ala ma jeta ma bubu be enyo mawu ala ke nukanti mayiko na cho ado yesu da ko eye na takle nwa kata o maha mayiko Ko akpakle nwa kata ye na na wa fo ma ha ale me de asina ne popo me wo no ye yem lengo nye e no ye yem abe yali suya de si no khla fo mu ale atogbe me no nkulam de enwu makpo kika me wo no to tromu no khla fo mu no khla fo mu me lengu de enwu ke afimala ele na na wum doda makpo e ye wo no nuchi ade wum vuji godo wo khla kika la ale sibe wo foti ade le ye yem fo khla sibe le tv to asike ade Eye, a fortile, and who for clan ali at Ogby. Eye, Melan Fuda, who for Tisianuti. Eye, le epetamela, Macboy, yes, Fulam Tegame. And no, any Macbom, Eye, Macbod, the Queen Abem, Menotti Trede, and Yubaji, Afisia, Henno, Nusio, Majebe, Mawa, Wola Wom. Eye, say, Sima Wonvola, and Yena Mawa a womb. Elabena, the Sigana, whoever de la, the Magbekena, who, Eye, Mawuka, Queen, Yanko, the Jangan, let us see Abiam, Eye, Eleven. Naku. Ale mekwa afima, meno asili mkume, mekblobe, nyeme do alodi, mele, enye ngutega, mekade jibe si enye ngutega de. Me yije no nkulemde engu, esi meme titre de afima le votrula mekbe, eye mekpo nye nguto nye nufo ova, eye, esi a yisye, wo yinabe wapfo kia zikila, epe fu awonu abe, akpo hogakpo si le vungu ene. Elene, eye makpo e wafufu pepepe, eye vula asra le efe nkume, eye makpo alesi woko efe asio ichi keglobe fufoche eki, menyanu si wamu ole o. Makpo do kinye wanu bubu ade, esia vufu e ya makpepepe ake, akpo hogakpo, de esia awo, de mawu awumde afima anumake, gake efe vuno leyem, eno nye nufo ulem. Mesusube, oh, mau, nye wo esia, kakareji tuwe, menye nye o, gake nene ule. Ale medea asizo zome, ale atokwi, sigwe de mele kwa de metoge ayi ene, eye mezote de engu, mekpo akbali adele afima wonglo nye nko de eji, eye wonglo ngonglo jesi yibo de siya de fume vi choga eme. Mekblobe afeto, efe mbe me wo esia, de nye nufa wota ne wo esia dua. Nye nye wofu kukla kikia mea. Nye nye wo esia de mua. Feto, eve mungutobe mewi. Eye wodo asira, mekulobe, dena lo ato ya kema. Nye mezipe ma we o, ma wola, to wo wa manupefe me. Mache akbebebe ma nye ngutuvi si nyowu. Ne na kpede ngunyeko. E to efe asi, to efe akadame, to efe asi bide, ke ngulobe wo treki, de nye akbaleme. To fukbe de efe mekbe le ngulobe tia fume. Meno ekpom se eye wo globe azon me tweke wo gake wo edibe ya bufo yama mikuya ebe wo tweke wo ke eke kure eyama nguti edibe ya kakeda medibe eyane no agbe wo mesusube oh mau tweken medibe ma susune nama o medibe ma wone nama o nyenye medibe ma wone nama o wo tweke wo esele dokio menye ke nuke kure eyangu Eya ha hien, e hien. Enyo me susube, ma wu, aleke ma wu, anya amesi e yokle, amesi me yok o ma ha, nye do wu nye be, ma fonu na amesi ame. Ale esi mte gala jole chinye la, me zoye e nyon wakbo, me globe, aleke ne fun e apeno. Eye ngutu efe ma wu jo yi nugodo, ke wu, eya no nye de afima, no ve kati hem, minyay. Non nukum whisky tupala le kolonlaji alo bi abunwe wonye aha mwame no afima afisi unno le ahanum mezote de angu meglobe alake ne fwen eye wo globe oh mefon eye meglobe matengu anu anyi jurua e globe oh zohen le asinye meglobe nye mejibe magbule le gomame oh novinyonu e trokpom esi meme yuebe novinyonu Eglobe, look at Jim Nele. Meglobe, Matenwa no anim niti de car. Eglobe, better do kyung, a yema no an.
I told her what happened.
Me bonusi jolane, Eglobe,
she said,
Cody, a yema globe, Branham. She said, "Are you the man?" When you to see Lamujaka de Pella la Ficia, Maglobe, eh, Afano, Eglobe, Menos Timber Mava Fima, Eglobe, Amagam Branham, one him the Christo for my man, Eglobe, Vignon Vievela, as soon as you want your Christo talk, Yaka no to talk to Tuareva Joe, aye, would Jamogo Blegi, Alo, a Toggy, Maglobe, Gaka no Vignonu, Yametola Emma O, who lack but talk for her woe. Vula chonke kesi ameji ne mchonge ola mau a wumi amesiame. Eya na wada vula dalala bomona vondodro ke azone eku vula manomela agote pe mangu ekmana ne kemelisi akode nwo o. Ekbela vula leto wamre ke ufe. Meglobe, apeno kakareji tuwe la, vula chonchi wo kukoko, ziale si boko gale wo unti lame la, vula chonchi wo. Gake gberekane wo boko jole me afisya la, wolu von ayi, wola akbo vula ngu ayi, eye naneke me gali, oh, negbe von dodro, esime go me koko gali na wo khena totoke, eye, mele efe asi, eno avifam, eglobe, amagam ranam, mela hanum, Meglobe emma me defu nane lo bubu jo a fofota na mbe ma pak bole na wo meglobe mau hati wa do ke me goma anyila ayo wo no bi no nu ke esi ele mi gbele gom la de ko e gale no agblem de ji eglobe de susu be e ya ma ahoma meglobe ka ka de ji to e aho eyi de klo chi le afima nye je klo de anyi bale do do me ye mi wo gba de gbepe ke do do ra ta ke ade Povitoma, Jeff Kukuka Bobo, Toklo de Canto Anni, Le Atima, Yawak, Bedora Takupe, Le Tefema, Lucantie, Maule Edoquisi, Esimania Glenda, Wakukusia, Wakila, Minamia Terrible Bonyangu, Minamia Zoyanutoma, Fisimusiaole, Melahamia, Mele Esiame, and Makata Wunu. Minamia son ye debli bong yen me. Son yen uvola, ne ele vulago do egbe, mepoho ho, mepoa manuvo, yes, Christopher Vula would assi, Naglobe eno, metem dole eme, siokata, gaket perecala, ele afiade iges, sinanakema, tenwa, wadodan wole mai o.
Let us pray now.
Minamia tok berazon, esimemia bobomia petao. Yeah, amiade li, alo ano ani. Amiade sila afisia sitibe ya globe ma upon blanu nam metege sibe meta voa do ma hia do amiade me esogbe gake ne me ko kristo fo amanu bebe ula den na lo akọ asichi ya globe do gbeda de tanye no bingu tubrana ma ma una gira wo amaga ma una gira wo afono esogbe mega ma una gira wo amaga le megbeda ma una gira wo eye wo ha le megbeda kela eh ma una gira wo do asideji esogbe do asideji ko na globe Mau bon blanuinam. Eglobe, melehamia men, noving to branam. Mejagababe mania mengui, yakeng, yamengyao, the co, wonam, a jessie bang, yamatengu well, one. Oh, mozola da he, honya citrala, de, mapongu tega, potu to hadeo. Aglobe noving to branam, a dogli, mado adeye, mawa esiakata, a maha at the wang yang at the fe, esia sobe, yada kemelina glottitra dengu. Gake honye bubu lonwa. Ke ne fo nukle ade yeye. Alo fo tititi. Alo na asi. Alo wo nyuron wola. Ema katan sokbe. Gake be wanya eyama enye be wanya amela. Be wanya eyama enye akbe. Naglobe menya bibla nguyen uto. Enyo be wanya bibla. Menye ye enye akbe o. Be wanya eyama ye. Nko tefe nonya. Anya eyama Kristo. Bena na nya bena eto nu vokeu den na lo ado aside chiko zile ka akia ama bubu adea mauna yirawo apo no mauna yirawo amaga mauna yirawo le afisia no bingutu mauna yirawo le magbe afime de katui mauna yirawo le afisia no bingonu mauna yirawo le magbe da ke le afima esogbe anya eyama enye agbe no bingutu brana mdon kujinye mele afisia afisia no nyide nge zikwime medibe ma ho kristo globe vanye jime afeto yesu eye na namu mutifafama tufafama ayi hamiade me afo fukbewo alesiko na tenwi aduwe ayi agagbo afutu tok baka ome ayi afeme anonu hamkem achakakem anonya tumuro ema menye kristo o Na iha meme, ano anyado toma unya suyade kure ale siwole tisigena anala. Alo nane, alo bubu nenema, mese nyala kwa Nyala hia adobe, nukulae, de mele nguti fafadimua. De ele nukamu le kungutia, neji towo ebede, de na hanua. Alo, na chochibe, na globe, meji na bema vano anyitule afeto yesu. le mola fen wuwa le nyenya yama na manye ola ko wa si le jini le gbedodo ra bia gede tawo eh no bi mutu wo ha e so gbe le woji me aso
just I will have one plea, but that thy blood was shed for who? For me, because I promise I'll be. O Lamb of God, I come tenderly, mercifully, just as, just walk right to Him by faith.
Zova egboko le koseme, koseme na etitrede wa haji tututu eli.
Ding not to rid my soul of how much now? Of one. Temper, malice, to him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb.
Toh, kosa me mezon ya ti toga bong jisya, me tro nye akba o dadi, me va, ma u na ira wole me gwe afima, me manyong to. Me gagne de ke ma tole me to azon ou Zoye a ti to gagbo kle Tu koko kle bobo nyenye Le nou babla kou kwa me la wo hyan Ale vi ya de ve O nye be ye wo wanu von O nye to se ya wo chi O ha e nye azon labana ma wo fonu na wo chi O kbo a se ya wo chi Me ga wo a khasi ou Me ga wo esi kle esi ou Eye wo kwa ale vi la zoye na Toa wo fe asi o danade ale vi la ji Nuno la ato glone Meno vi swe la ano Tao dam, ano vujam Ano kufum, ano kukum Efe asi wo afofubli ba Ale vi la kude te fe Gake azon, a jok pa kule Jochuru make be wagawe ake Gake le te fe si ala Mie vana to kose me to Amenu ve ve me, ma wu yomi Nye toa mi afe asi o do Ma ufe ale vi la fe taji Nye se hama fe dadama. Nye se gbema ti kolo wunyem. Minam ti mano. Ofo gabubu dadase na wo o. Ome nyanu si wamu ole o. Mikuya. Ton koseme. Nye se epe kule afima ade miya tefe. Lekeke miya fe jime da ke la. Nguti mafa ade kho anyin no. Nye si me gbe ade globe. Wotwe ke wugo azon. Ke ye eye ga wanu von azon. Aleke to ame nuve ve me. Azon, nye zon, jole afima, menye kule jojuru make o, ke, bo unpa kule jojuru be, nye aga wonu von ake o, alo, a wonu begle adeke o. Mouti va fa sifu gome se sa wokatan ta, gede mi afe jime. Dena ho esi afifia, esi menye legbe domda, ame siyame de du.
Heavenly Father, they're coming by
Kofo difo viton, wok bon na le kose me, to ame nuve ve me, asibye viade wo le chi. Enye gbede asila fe kutete wo wo va gbo wo wo fwese nye ha me kwa wo jise afeto me fwese be va vala gbo koko kwe fonu na wo eye to kwa se me wo bona te va yakobo fwe atra kwe la gbo azon te va atito gwa la fwe afonu wo to wo fwenu mwon kata le da damde afima kele kwa klombe afeto eso gbo na mwa akpa nye magate mwa atwe o ke den alon ato nye akba la eye na dejitipe ma wone ne ma da lenye chimea eye na nabe to koseme ekbe siya ma kwa wwa be nye den la toke ene eye to e siya jila ma jeyo wome akbadrupo de siya de le mola chi va se de mo zozo apen nwubu nye nkule nusi wanye be wajide libo nye nyekbo menye be wajide kamia de me o eye kufe ke anodo wwomu sibe nyongiro kule etuwa wu o gake me jibe ma yingokbe Tasere esi nye maka tengwi ake o. Eye Kristo na tengwa nokbele menye. Oh, yes, na esia lu bon vo vesela de sia de juro ngi sia amesia mesi ko ofo asio de jila na ko agbama vo juro elabena edo efe ngbe wo wo lo lo reji le amedome wo ko ofo asio chi wo gba hehe va yin fe sia o kata una be ngu pe jojo manu ya le woro ki ngu elabena jojo ma nya gbon be elebe wo abo na gede gome nu sia nu ado pe e maji le jojo manu ya me bena elebe wa blade anyi ba mu elabena hehe va anyi ba pe mu se gene va gome ya ke gbogbo de le wa wo me si wo tete ade eye wo ka atamu na hehe va anyi ba pe so he ko wo pe asio de chi e ko e afeto enlo wo pe ko de agbale ame wo cheke agbale ko ko la ga tro ye nu lo be ti afula me azo eye o ma ga don ko eji a po gbede o na be wa so ye ngo gbe a be kristo to wo si wo je lono jiji ene be wa subo o eye do hi ma gede o ma ko fo asio eji o na wa va me na wa uha na amakoko o na gazo atede nguo kwie to wo afeto ela bana mi gogo afe nke kede kade ji to wo ale si mi no e to va yi wo no anyi kle mi afeto ela bana mi bi ele kristo fo nkome Then I have a mutico qui. Amen.